DJ Sound.
Love is what I see. Love is what I see. When I look at you, this thing I wish nobody separate. I go be your mother.
DJ Desma.
Baby, take you home. I go pull up in my room to make you happy and cool. And you are missing all your love. Kill and make you underwear.
Mapenzi matamu so kifani, mapenzi ya
kengine kipini
bebe Desma
Hapana bebe chakwa na kufuru tu Kilito changundo chakwa kowe
DJ Sound
Fungu langu nimepewa wewe Haya mapenzi ona nane nepa tu Asijuti kukupenda wewe Wala Nangania, nangania, nangania Ni para wangu na nipatia Sijui kwa nini tukikomba na nalia Ofu inanichanganya Moyo wangu ding ding dong ding dong Yeah ding ding dong ding dong Oh moyo ding ding dong ding dong Yeah yeah ding ding dong ding dong Sije kufa kwa pressure Ding ding dong ding dong Yeah ding ding dong ding dong Oh moyo ding ding dong ding dong
Me faire un peu pour moi J'ai découvert qu'après la pluie les beaux moments Des fois je fais semblant Hey yeah, hey yeah J'efface mes efforts Au paradis tout au bord de mes sorts Dirais-je parfait Et bon j'ai prié pour mon avenir
Kwanza tabasamu, ulivona makusudi wewe
Ukini gusa hapa, naisi utamu. Tani menidatisha wewe. Mwanzo na vokonyeza, naisi kantavu wa boxa. Weni pisi ya ni umeweza. Saloli kate nongeze focha. Allow me call you baby love. Oh baby love, let me give you all my love. Oh all my love. Allow me call you baby love. Oh baby love, let me give you all my love. Oh all my love.
0711670804 on Instagram. Follow at DJ Desma 254.
Follow on Instagram, Facebook and Twitter. DJ Summer.
Penzi ni tamu kama halua, vipeperushi na vitenzi. Niko dipu na nikwaru wa kwaru, na nipepe tu wapatu. Nikiwa nawe sinaibu kwa watu. Ona, 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 ona. Au kicheka unacheka kama navopeng. Uwalangula maisha niwe. Osafi kama pamba na emoji kwa mbali. So kama nakupenda bure. Unavutia kama mbuga la wanyama baby. Kasura kako kani tongoze. Kwako nimekufa nizike. Aili penzi unalonipa, sijawahi kuona. Mwanzo na mkonyeza, naisi kantavua boxa. Weni pisi ya ni umeweza. Saloli kate niongeze focha. Allow me call you baby love. Oh baby love, let me give you all my love. Oh my love.
Kama ni gari
Desma, Desma, Desma.
Umeliwasha limewaka.
DJ Soulja.
Na niko shwari. Ukiwa kando sina mashaka.
Vile vitu kwa vya chumbani. Viuni na ubani. Vagi la tsunami. Adina suma kumlani.
Baridi kali ya matoto. Yani kwenye rana msoto.
Mtabaki mina wewe. Tabaki mina wewe.
Iwe kwenye gari ya makongoko. Yani we kulia mikushoto.
Tabaki mina wewe. Tabaki mina wewe.
Haya mapenzi yana wenyewe. Na wenyewe no sisi. No sisi. Ya mama mapenzi yana wenyewe. Na wenyewe no sisi. No sisi.
Hey hey, it's your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Locally accepted, internationally approved, DJ Sarge.
Hello, tuwame huku kwenye bangalo. Twende Masaki tuwa Rushero. Mapenzi yetu ya wakabeko. Hello.
Mwenda kupima uzuri fani rangi ya madina. Kutoe dina mavime macho kama wachina. Oh, baridi kali ya majoto. Kwenye raha na msoto. Tabaki mina wewe. Tabaki mina wewe. Iwe kwenye gari ya makwangoko. Yaniwe kulia mikushoto. Tabaki mina wewe. Tabaki mina wewe.
Haya mapenzi.
Acha ni cheke milele.
nisimame wima
Kona nazingat, unavyo nizubaish Minapagawai, oya nitu wache yote tis Kumina kupali mbata, unavyo niburudish Minapagawai, nakupenda, unanipenda mpakara Nikikona tunashiba sinanja Hili penzi limenja wanafura Wakikuiba natoa mtu kafara So nasema aga penzi pone na milima Nipeleke Acho nipaka sidiri kiku ninyima Mini deke Penzi limetara dadi oya harima Acho nicheke Milale ama mi Nisimame wima
Toto, toto, moto, umeniweza baby, niweza baby Masuti te amo, inakuweza daily, kuweza daily Wewe ndo habibi, habibi, we boda boda
Baby, and you are listening to DJ Desma. She's one of the baddest, best DJs around this town.
Na michezo ya kupechi ta 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 ta. Ukipinda mugongo, nikishuka nikipanda ta 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 ta. Uwe ni wangu forever, kuwa nami whenever. We ndoro yangu, baby, my number one. Uwe ni wangu forever. Window yangu baby my number one
Na jikongo jate te Na jikongo jate te te Kwa kusija kurupuka Tena na kwa minyo Na wakika kukubisha pete Usiru uswani cheke yeah. Jepo mingine nafanya kwa kuigiza Mapenzi ya kule Unimisi unizoe tukandane Hata kuruka ruka nimesha maliza Mpungufu yangu unibebe Uwe mpesi kunisame Dusia chaneo I don't want nobody I don't want
want nobody, no.
I don't want nobody. I don't want
nobody else but you.
I don't want nobody. I don't want. I don't want nobody. I don't want.
I don't want nobody else but you.
Mapenzi umenibadilisha, siku hizi sinaga ubabe. Nisha kuwa guta, niache moyo mini ya baby baby. Mini kukuwako, kitaka mayai niatage sema. Na ukiona na ujinga, weni sitiri usinbwage. Sina matamanyo, nisha vukaga uko. Sinto ivu wa vazi la shima, ulonivisha kwa upendo. Sina matarajio ya kuondoka kwako. Dunia mesha badili wengi, wakawa vituko. Mapenzi so mchezo wangumi, nipige na kanga au koni. Atoke ni finya finya hayumi. Naona raha, naisoma namba kwa kirumi. Mchezo gani mbona kiuni? Atoke ni finya finya hayumi. Naona raha, njeza upendo mpaka unatiririka. Tiririri, unanitiririka. Tiririri, tiri tiririririri. Tiririri, upendo unanitiririka mie. Tiririri, tiririri.
Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
It's your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Sijaba na jaza ndo raha na zompa. Aitika marhaba nkipa shikamo. Haniache njiani nafika. Mikuwa kia sisi semino. Siwezagi kususa. Nisipo muona wafukuta moyo. Asante angalau, umenionesha maana ya upendo. Na siya kwa na hau, umenionesha kwa vitendo. Sitoka gani sahau, nilinyanyasika hapo mwanzo. Niliaoga madharau, kwa kupenda sojali upendo. Mapenzi so mchezo wangumi, nipige na kanga au koni. Atoke ni finya finya hayumi. Naona raha, naisoma namba kwa kiumi. Mchezo gani mbona kiuni? Atoke ni finya finya hayumi. Naona raha, na njezo upendo paka unatiririka.
This is DJ Song.
This is DJ Song.
Mina kuita baby, unanita honey. Unafurahi, unanipenda. Kiono kidogo na voki pimpu, tani mwaga na upongo. Nipe penzi ningare honey, nitoke ukuloko. So kwa kujichetua uko, nimeshinda loto. Aunavo nipenda baby, niza kama mtoto. Kukwacha nanzaji sasa, unavo nipa joto. Nika kugura huvu, kundushe nenete. Asa abuju ukuju, shika mtutu ututu. Ikutoye makutu ukuju, nichape ilale.
For me daily,
you're my baby.
I'm never lonely.
Oh baby,
for me daily,
you're my baby.
I'm never lonely.
Oh baby,
for me daily,
you're my baby.
I'm never lonely.
Oh baby,
for me daily,
you're my baby.
I'm never lonely.
Nakupa moyo wangu sokope chochote. Yani mimi nakupa mwili wangu ni fetu zikane. Doli doli weni shetu wapari. Ona nipa utamu zaidi. Sheri sheri, nafurahi kwa pendo lako. hapo ndo napenaga zaidi, hasa hapo juu juu. Shika mtu tu tu tu, nikutoe makutu kutu, nijapo
baby for me daily.
You're my baby,
I'm never lonely.
Oh baby
for me daily.
You're my baby,
I'm never lonely.
Tell your monster.
Oh baby for me daily.
Nimekichagua chama na wendo jimbo, sijemiliki mpinzani yeah. Na kitu fika kiyama, digi kulimbo. Nimenasa mteikoni, mula menibarikia. Nimepata toto la tanga mwambani, nimetunukiwa. Sisemi ameniweka kwa pani, na navyo nipatia. Utasema labda na yangu ramani, kesha funga njia ya mipaka ya China na Japani. Lakipenda nani lanipashua, nanipenda vibaya. Mkali kwenye tendo kaitimu chuo mwana anagaya. Na shampa kitengo kwa mipuku chuo minajimwaya mwaya. Swaki kwenye pengo na mizuko duo mwali anagabaya.
Wala si mwachi, yendo mwanga mitochi.
Kibaba mama tocheza kitandani, tukipea na somo ili ubale tula thamani. Na shoga nyama ya pweza forodhani, ichongeni midomo kwa raha zetu tuachani. Kachiri kajiri, tumependeza na wawili. Usokope wanga kitu jadili, jadili. Oh, kachiri, kachiri, tufe na tuzi kwa wawili. Oh, na 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 na, lakipenda nani lanipashua, nanipenda vibaya. Mkali kwenye tendo kaitimu chuo mwana anagaya. Na shampa kitengo kwa mipuku chuo minajimwaya mwaya. Swaki kwenye pengo na misuko duo mwali anagabaya.
Wala simwachi,
simwachi,
mwanga kutochi.
Ukisikia nafunga ndoa marry you, menisafisha madoa niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for whatever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa sahau karibu sapa. Kwa bahati nzuri mapenzi anaishi hapa. Sikio umenipata sina matata. Jisifie wakapendeza takata. Takwa kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo rindoni vita maji maji. Sito kutenda kutenga sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua, nisije zingua. Nobody. Watasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody. Oh, and I know, and I know, and I know, and I know, and I know. You're the one for my heart and soul. Nobody. Nobody can love me the way that you do. Nobody can love me the way that you do. Nobody. Nobody.
Nobody love me the way that you do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, mauninja kufu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanipa, winja, winja, wadem tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo wa billions. Dala kama kajiongeze ya shit. Bala, bala, kajipendelea mpaka kara, kara. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo wa billions. Dala, akikusogelea yu, bala, bala. Sasa akikuchekea du.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
Nobody,
nobody. Watasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody.
Are you okay?
Nikiko,
are you okay? pava eh. Pili pili unani washa washata kama balizi la bahari wako mwili isichomoki nisha zama kiwili wili mina kwambia baby body kama hiyo wataitoa wapi ile kusema simalizi kupiga wela baka funge na nati haya sasa simlisema sina mchumba huyu hapa huyu huyu hapa huyu haya sasa simlisema niko single huyu hapa huyu huyu hapa huyu ulizeni aseme tutu 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 Toto mweupe, tena bila fita Unyama mwingi pozi za picha Na kwa bedi ya tatu vita Na ungea tu hivi mnajua na vyo nichanganya Nichanganya Nikiachika nitembwa niko pale Yebwana, yebwana Haya sasa, simlisema sina mchumba Huyo hapa huyo, huyo hapa huyo Haya sasa, simlisema niko siho Huyo hapa huyo, huyo hapa huyo
CBO
Kuwa makini na maneno yao Uinga pendi uwe na mi Uwe na mi, yeah Tushike vya tu, washike vya kwao Kuchanga mana usiamini Usiamini, yeah Na ukiwa nami Jawa na amani Lala kifu Hi dunia, yeah Miguel, you see the damn dem Kile chopa kina weka ndan Kurudi single, no, no Sita man, ima na solingo Girl, the way you want it Keep that you want
You my sweet melody Baby, you my everything, everything You my sweet melody Baby, you my everything, everything
Okay, let me say
Te amo, te amo, te amo
Ah, baby, let me say
Peke tu
Ya mapenzi mina wete
Uko roma 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 romantic Roma romantic Roma roma baby romantic Romantic Roma romantic Roma romantic Roma romantic Romantic
You my sweet melody
Kujweka mapambo Unajua kuyafanya mambo Unajua kujweka kani Nambaye tabia Moyoni mwangu na yato mafundo Siwezi ishi kufata mkumbo Baby home wazidi ngamu Kwa mvuto asilia Wala wasifia gaindia Eti kwamba wanafutia Baby wenda waja kujua
bado nakosea, nilishawachunguza gawa Korea, shepu joto vinaperea, anisimama kidedea. Umebarikiwa, I'm all for you pepe, I'm all for you pepe. I never I'm all for you pepe, I'm all for you pepe. I never yeah, for you pepe, for you pepe, for you. I'm all for you, my baby, for you pepe.
Toka leo wanionaje, nimebeleza ama nimeboa, nasemaje? Onyesha utavyoringa mama, taringaje? Kifunga goli yako mayowe, tapigaje?
Nitakaa benchi la mbele, mindo super sabu,
super
na ukiumia mindo ntatoa matibabu.
Matibabu
mpenzi ukishinda goli ntacheza bakanja, atashika patachimbika umundani kwa wanja.
Pasi pasi ni pasi, pasi ni pasi, pa pa
pa.
Baby pasi ni pasi, pasi ni pasi, pa pa.
kama pele.
Baby unacheza kote, unaifinya, unaiweka. Unapiga miguu yote, unaikunja, unaiweka.
Kama pele.
Una mimi na unaiweka.
Kama pele.
Una mimi na unaiweka.
Kama pele.
I feel you with my gasoline, na-na. Come on and get on top of me, na-na. When I be tapping on your G-Wawa, ooh-la-la.
Hey, mommy, you are my dad.
Make your body wet. Alichokupa mam muzi jivye buchan nikutafunenye.
Ulala, Mr. Loverman. Ulala, leo kuna ndani. Ulala, like ifika geto kitara.
Bado najuliza hivi ni kweli ama tunaigiza. Moyo meza makwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wa raha zake na twanga na kukoboa. Alinikumbatia mkono wa kushoto kwenye gia, zikanipanda hisia.
Na nilipo chuchumia maji akatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
Locally accepted, internationally approved, DJ Sarge.
Yo, what's up, good people? They call me Swagger, the baddest right now. I'm chilling out with DJ Desma.
Ooh, ah, ameniweka kwenye chupa ndo mana natamba. Ooh, ah, when you papa rapo, wana wana washamba.
Yo, mpa mwana uwenye kwile chakuna wachachikutila mwana uliduva lipamba ukakulyamba. Liduva lipamba ukakulyamba.
Moyo mezama kwake bila yeye sezi toboa. Mindo fundi wara azake na tuanga na kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wakushoto kunigia. Zika nipanda hisia, na nilipo chuchumia. Maji akatoka ameloa,
ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
Now you know, umechukua my mind, my body and my soul.
Tunavyo mechi mechi Mungu azidi to bless. Wanapigo baridi umpesi, wetu shahidi mwenyezi.
Mwendo wa mudereva, kokote nitaenda. Tusafiri together, me and you. Neta kupenda mpaka kufa, mahaba kutwa kucha. Wacha wiwanda iso namba forever me and you. Safari together, me and you. Neta kupenda mpaka kufa, mahaba kutwa kucha. Wacha wiwanda iso manama. Forever me and you.
One and only representing 255, and you're chilling out with DJ Desma. Holler,
DJ Sonch.
Yo yo. Konde boy, call me number one. Paresa. My baby, call me when you wake up. Tell me about your beautiful night. Beautiful. Make sure you call me when you wake up. Just call me.
it's original. Baby, who know? If I don't know, you the only plan, baby, no plan B. You're Superman, yes, I'm tryna be. I'm Jigga Man, come be my queen bee for life. Yeah, baby, yo, when you make it to my bed, yo, fuck you all night.
Yeah. Hello. We'll be right back.